Region Zender oni no tawda era fu mun kebo ndiya lobba jartedan hana hande woni ko fuddi yerno docteur Abdou Himadou mo université Zender jo andal do filan ndiya lobba jartedan faminiri
sadornam diyan jartedan himbe hubere Zender Rafi Sembe fado diyan chakantaraje de ende ko woni no sabu dudirka himbe hubere de endandu no limte der ko woni no wadda diyan jartedan a endan wala no hejora wonji tagol bakaje sador majumdu gari beedi he majjum tobataake sanne Zender fodde den Rafi tobo godu waddi ko pade diyan gonade no joge de endan gala no kewa nokkuje gom de endare diele mudum du boda gan sinader biyetedo nitrate on kan tawte der majje dundu ko nyawna bandu no OMS haliri Eter de miligram chapande joy hana tawede der litre diyan jartedan fu damagaram moniyo no kuje gom der litre dielum litre goto buran miligram uji keme jenay ko tawte der mu
ba ko nonda labi no don koje yeru no faminiri fahandem
asati ko selle perspective
der ko wadda musala rafke jeron diyan da endan ni hebo no limte tittinkinaku ardibe leydi be endan debe jabi gollude labi hebude diyan da endan fodo e wadde himbe hubere de endan nawtoru der sobirde Zender de endan no wori nokkuje de pade diyam mu en no godi sembe no bodi du misali nokkuje departement tanu etakeita fodo de diyam nokkuje de endan waddude der hubere Zender de endan ko wado non denne kebol mosala on enden tiida
gallude Zender de nokkuje to ndiyam moƴƴinte nimɓe ujunaji keme joyo tambawta hokkude ndiyam
nokkuje tati gogo mashaya Arunguza e Ganaram pade diyam en godano joge humtude hajuji himbe hubere Zender de enda eterde diyam metre cube ujunaji laso e didi e ko deki kan wonano joge tawidu diyam dan heje humtude haju himbe hubere Zender de enda no metre cube ujunaji chapande tati e didi non dun sabidu kono hani non pade diyam gon golloe joge himbe naf
ginanda ni bibbe wuro region Zender no munyan e o torra fadde labi goddi hojede gam hebande o sadornda mosola